after season, ihleli ndibhizi ndisenza le way. Ezilayithi zingosisi wesibayazi ukuba ndicenge. Season after season, ihleli ndibhizi ndisenza le way. Ezilayithi zingosisi wesibayazi ukuba ndicenge. Bayazi ukuba ndicenge. Bayazi ukuba ndibheji. Bayazi ukuba ndicenge. Bayazi ukuba ndibheji. Ololo andisigeni. Soloko andifuni imali, andifuni kwamjita othetha intanzi. Soloko kuqhuma isipani, uninzi lwesigafi ndiyabona zicavi. Ba ndifikile kule game, isira uyathanda okanye uthandi. Ndidikiwe zezi lanes, zithanda nothetha but then azigwali. Ngoku ndenzani, ndenza kube manzi phantsi. Bilintwana ibe manzi, bone bekhala ngebhathi ngenxa kufika unolali. Kodwa xa ngena bayazi, wow, kulilizela nabafazi. Bone bewisa ityali, baleke nabathakathi. Ngoba ndiphethe nepali, ngoba ndiphethe nepali. Yeah, I'll never ever fall. Soloko ndihleli ndi-on, le nto ndithanda nongcono. Vele nditshintshe ingoma ndiyenze isong. Futha ndicenge, uba uthetha ndithethi. Uba unebifa ndizingeni, suka endleleni. Uba uthetha ndithethi, uba unebifa ndizingeni. Ngoba bayazi ukuba ndicenge. Bayazi ukuba ndibheji. Bayazi ukuba ndicenge. Bayazi ukuba ndibheji. Ololo andisigeni. Season after season, ihleli ndibhizi ndisenza le way. Ezilayithi zingosisi wesibayazi ukuba ndicenge. Season after season, ihleli ndibhizi ndisenza le way. Ezilayithi zingosisi wesibayazi ukuba ndicenge.